Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
Ko tēnei te wiki whakanui I ngā kaitū ao o te motu, arā te National Volunteer Week. E toro haere ana mātou ki ngā rohe o te motu, ki te rongo, I ngā kōrero mō ngā tino kaitū ao o tēnā takiwā. Akua tau te heamana o te runanga o Ngāti Kahungunu, ki tō tātou pai kōrero o manako, ki te whakawhānui, ki te whakawhāriki hoki o na whakaro, ki te kaupapa nei. Nō reira, e mihi atu ana ki a Baden Baba. Tēnā koe.
Tēnā koe, Morena.
Ngā mihi nui, Baden. Kaore kore, ka uaua te kōwhiri I tētahi ngā te nui. Nō reira, hei whakamāma pēa I tērā tukanga. Ko ai te tangata tuatahi I pupu ake I tō hiru kapo? I a koe wānanga nei I ngā tino kaitū ao I tō roke parua. He hae.
He, I te whakaro au. Ki taku māma, katahi anō, ka rihaina I te kōmiti whakahaere o te marae o Waimārama, kua 35 tau ia noho nei ki te tepu, I te whakahaere nei te marae, tō mātou marae. nō reire, katahi anō ia ka rihaina. Nō reire, ko era hunga, kua roa nei tautoko ana I ngā marae o te motu, kāre he putea, kāre he pakuaha I te... Atu I te anini tango te mahunga, etahi wā, ko rātou ngā mea, whakakōkiri nei ngā kaupapa, ngā kaituāo, oroto o kahununu nei, kei te whakaro nui au ki ngā mea whakahaere marae, kāre he mahi kei tuatu I tērā, hoi no he mahi nui, he mahi hirahira, he mahi taumaha, anō hoki. Nō reir, koia tērā.
Karau e hoki, ia koe kōrero nei mō tō māma. Tēnā kōrero mai mō etehi o ngā mahi āna, mahi mō tōna, mō te tautoko I tōna rohe, I ona iwi whānau whenua anō hoki.
E, mō te taha ki te marae, koe roa nei ia, e noho hei kaitia ki te pūtea o te marae, kia tikai e rā mahi, kia utua ngā pire, E rā mahi, ko noho ia hei hekere tari mo te marae noho ki. Hoeno, he tokomaha ngā me e pērāna, aku whae keke kua roa nei e pērāna, aku Ankara kua roa nei e pērāna. Te tai o aku Ankara kua noho nei hei heamana mo te neke atu I te 30 tau, no reire ai. Mai kore ake ko rātou te hunga tuāo, te mahi ngā mahi. Ko rātou era. I te wā ia mātou I raru I ngā kinotanga o te huripari. Ko mārake rake te kite, taku kite atu I te hunga e pērāna. Ko haere ki ngā marae ki te whakatikatika, ko haere ki ngā whare ki te mahi ngā mahi. Keria ngā paru-paru, era mahi katoa, nō reira mai kore ake ko rātou, te hunga tūao, e mahi ana ngā mahi, kia pai ai, tātou nei noho. Ai, he nui te wāka whakapaua, he nui te kaha, ko paua I roto era mahi nō reira. Ka mihia, era hunga katika.
Tēnā koe, ki o whakaro, Baden, heaha te hiranga o a tātou whānau e mahi ana I ngā mahi mō te oranga o te iwi te take. Nā runga I te mōhio, he iwi manaaki te iwi Māori, aha kua kōwai, aha kua nōwhia. Heaha e tangata whenua ai tērā tū āhuatanga ki a tātou te Māori, tēnā I e te hiatu ahurea.
He mea hira tēnei. I te wā o ngā tangihanga. He nui ngā hunga ka hoki mai, pene mai ki te kāinga, ki te tanu, I o rātou whanaunga. I te wā te hākari, ko taku kōrero ki a rātou, kau e hoki pene mai te wā te mate anake. He nui ngā kaupapa ora, me whai wāhi kautau ki te āwhina. Nō reire hoki mai, te mahi ngā mahi, Hei, kia. Mahi ngā mahi āmarai nei, hei oranga mō tātou. Nō reire, ki te hunga, ko rōnei noho nei ki roto i ngā taone, ka re motu hoki mai ki o rātou marae, koea pe te kupu aki ki a rātou hoki te o tō marae, kia whai mahi koe, ne? Nā te mea, he mea taumaha mo te tokuhiti e noho tonu nei ki te kāinga. Te mahi e rā mahi, te pīkauti e rā pīkautaka. Nō reira, mā te mahi tahi, mā whero, mā pango, o te ainga mahi. Nō reira, ka nui taku mihi ki e rā hunga, te hunga kai tuāo, kei te kōki nei ngā mahi, ngā kaupapa nui o te wā. Mei kore ake nei ko rātou. Nō re, kōrea taku kupu, whakakipakipa nei a tātou ki te pērā, ne? Ki te pērā. Hei te mea, me hoki ki tō marae, engari, mena ka whai wāhi, me pērā. Kōre no koutou e noho nei ki ngā tāone, kimi hia, wetahi opportunities kia pērā, ne? Hei āwhina i ngā kaupapa o tō hapori ake. Kōrea pē tāku.
Tēnā koe i e nā kōrero au e te rangatira mai e rā whakanuitanga ki te ahurei reo Māori e kātata mai ana a te tuawaru ki te tua iwa o Ākuhata ka tu ana ko te kaupapa o Toi Tū Te Reo ki Heretaunga. Tēnā whangai mai i te whānuitanga o te ahurei rā.
Ai, kaupapa hira anō tēnei. Hei te mea mātou anake o Kahungunu. Mā te iwi whānui, te motu whānui. Nō reira, kua whā taupea, kua kōkiri hia nei e kahungunu te paupapa te reo ki tua. He hui hui ngā tahi o hunga kainaka nei ki te reo Māori, te reo rangatira. Nō reira, kua ahua panoni o te tau nei, kua whakarāhuitia tetahi hito o Heretaunga Pokapū Tāone, mo te hunga, te whakatairanga ake te reo ki te ao, ne? Nō reira, ai, kua whakatapua tērā wāhanga o te tāone, mo te hunga kōrero Māori, mo te hunga kainākau ana ki te reo. Nō reira, nā mātanga mai, nā pipihei hei mai, ko te reo te kaupapa. Nō reira, Tā Toi Tū Te Reo, kei te whaiwhai haere i ngā wero o te wā, kia Toi Tū Te Tiriti, kia Toi Tū Anoho ki Te Reo Māori. Nō reira ai, kua ikaka ana te nākau o Ngāti Kahungunu, ngā kaiwhakarite a Tātere Mā, mō kautou te motu te haere mai nei ki te ruku hohonu, ki tā Tātere Kaupapa, tō Tātere Reo Māori. Nō reira haere mai i te motu.
Ae, mihi ana. Mihi ana ki a koe mō ui, whakawātea i a koe anō ki te kōrero ki a mātou i tēnei rā no mātou te whiwhi. He amana o te runanga o Ngāti Kahungunu, Leiden Baba. Tēnā koe.
Tēnā koe. Kia ora tātou.